Welcome back to part two.
Yeah, welcome back. Part two, part one. In Kwamoto.
It got heated.
Na producer Johnny Masaya kuzima moto. But merudi Joe, na kuliko na kitu sensitive. Story of providing. Mina de, mi kama na umena de kujua. Mina provide nini? Kiki, I know baby girl. Mina provide nini? Jumesema, dem ana submit, boy ana provide.
Facts.
Yeah, Johnny yuko kwa Bible.
Facts. Hiyo ni bottom line. Hata before watu wanza kusema hiyo ni bottom line. Mm-hmm. Alafu, from there, kuprovide sasa umedrasi ufikiria do. Mm. Which do is a big part of it. Sindo, like yeah, do of course lazima. Hiyo ni baseline, man. Mm-hmm. Baseline. But pia unafaa uprovide security. Na security si from outside, even from yourself, wherever you go. Mm. And then unafaa uprofess. Like,
I'm not sure if you're emotional.
Wow. Nimejua nimekuwa na hii conversation na best yangu juzi, best yangu boy. So tulikuwa on call and then alikuwa ananiambia yeye haizi lia mbele ya demu yake. Cause ana feel kama demu yake atamwacha wake like akilia mbele ya demu yake. Na mimi niko na mshow sitadanganya to some extent cause pia sisi we are unlearning. The same when you mna unlearn kutokuwa unemotional. I hope that makes sense.
Yeah, but the same way, we are still to learn to witness it a little bit more.
Because our dads, our partners, our co-evolved. So, kila msi hapa kwa darasa,
true.
Like, uneza kuwa vulnerable. Yo, tunappreciate. Juwachini ni wambie, madim, hakuna connection mtakuwa nayo. Ama our best way of bonding is through vulnerability. So it's like tumeza kwa all good, like we are going out to eat, we're gonna hang out, you're giving me girlfriend allowance kila month, vitu kama hizo.
Mesikia mahasa.
Wait, God, zaadi ni hapo
ahimia.
Ati allowance.
I hope mesikia.
Nah, but I've been through the same thing.
Yeah, but like, do you think Ndiyo kitu ilisa
sinakia
hiyo. Lazima mbua. pia hiyo.
Mbelea,
Lazima mbua.
But unajua kiki gani. But unakuwa vulnerable to us. Ndiyo tukue vulnerable to you. Ama unakuwa vulnerable to us. Because una expect sisi tukue less vulnerable. And tuweze kukua secure. Unajua unafanyika kama. You're coming to vulnerable. To me, yani. Ndio mimi niko vulnerable na wewe jo. But this is the case. Una kama ndio mimi nikushikilie.
Thanks.
So,
yeah.
Ni normal. Acha nisema tu hivyo jo.
But is it really a relationship kama mwezi shikiliana?
Exactly.
Sorry.
Is it really a relationship kama mwezi shikiliana? Mimi nasema ni relationship because relationship mingi huko nje wasio na shida kwa one side nje.
Yeye kukulana tu.
Mashauri yako na mabonyo za watu.
Amu na side.
But unajua kama ni kukulana tu. Mbona mimi nilikaa na nikasema mimi na nitu kukulana. Na mimi kaangalia kama squatter jo. Mimi nikaa sina haki. Unasikia yote wale.
I'm not going to be able to do it.
But tunasema ni poa kwa
madeni. Acha nseme.
Mimi sina noma na standards, sawa? Kama zao ya life flani, it's only yani zao sisi ndio. Only right mimi ni keeper. Kasi wezi iko sawa. But mimi niko na ngori na today flani je. Utu today mocha naongeleshe poa. Wewe jo aujayo na KFC na macho yako. Umeona TikTok? But unaambia chali yako mimi huenda KFC. Unaona kwa KFC gani?
Hallelujah.
Mimi ati mimi sijaenda Diani na macho.
Yeah.
But Joe, me I like to vacate in the beach, you know. Bro, beach gani?
No, like the life.
Kesi standards huko unaona?
Yeah.
Mimi nikiweka standard huko alafu niambie sifiki.
Mm.
Achana na mimi. Mm. But unaona je kesi standard iko juu yenye wewe mwenyewe huwezi jifikisha.
Mm.
But if you ni a social media thing, like unataka ku impress people on social media, uonyeshe hivi ndio lifestyle yangu iko. Where else
you know? Unajua unapata ni dem. Mm-hmm. Dem unajua dem ni msanii za kuangalia juu chini.
Mm-hmm.
Amwe hataki story yako.
Yeah, that's true.
Si lazima ufunge mdomo. It's safe. Hey, come na danganya huko ati. Ati the funny guy. Ati kwa na game.
Oh god.
8 seconds ndio mashamu akana kuangushia ama kuangushi. 8 seconds.
But umeanza jiridi mwacha.
Ah, kweli. Sasa tufunze.
Eh, hebu tena.
Sasa ni kwenye ume mention hiyo funny guy.
Yeah, yeah.
Nikajua. Okay, so in the first 2 minutes I was like, I don't know about all that, but kama sisi ni wasi tuna relate closely na tuna meeting na tuna nini. Kwa hivyo ni unaweza, you know.
That's
mine. So. So producer amesema ukiwa kwa hiyo fix una build them au die kwa relationship. Na unajua producer mimi naona aje na story. Ina need some guys. Yaani kuna personal na fakuwa na ka guy ku get away with that, right? Yeah. Kaini, bad boy, you know, like,
yeah.
Bad boy, right? They man, yeah, when you expect relationship, papa.
Yeah.
But, my nice guy.
Nice guy,
Joe, adi, they man, talk show, hey, Rada, mina, they could date. Ataka huko, njo, nasikia, napia, mori wako, na mori wako, ajay date, kutoka 2017.
Yeah.
Kuna situations, guys. Personally, nime kwa hizo situation, nime ashore, Joe, ni ajay, they may, I don't want to date, man. Nambia, oh, so, badu, chachara na exoko, niko, hey, oh, Rada.
Bro,
this yaka mimo lakini mimi niko na honest.
Hata uko na ubaya.
That is going to ruin.
Basi naja issue na kuangaa, acha nikwambie ndio sasa ianze kwa mambo mob. Dema anaweza chipata akifikiria nime do nini. Badala ya kwa objective useme umse ande tu.
Shuji
bamba.
Yeah.
But sasa hapo unapata na jiuliza kwani si jampa poa ama like. Kwani
sikumanisha pia ni uji.
Ama kwani
sana.
So utona dem pale ameka beach face so then akona anxiety. Kumbe ni anxiety.
Men and women, nani akicheat inauma the most?
Nani?
Sema sai.
Eh, niko nauma baby. Ma producer nikao nafaa kwa ma host. So ma producer anasema aje. Na naifie tu kwa nini? Kwa sababu, hey Johnny boy man, mwema kuna venye?
Better result.
Better reason than kinye producer ametupea kweli.
Okay.
Wezi kwa
sikia sikia.
Yeah? Mwacha nseme hivi, mwacha nseme hivi. Minaona ni boy kwa sababu ujo. Hey, ani mimi mwenye thought yangu ya shori wangu kikulu wana ninja mwingine.
Wow.
Najo ninja dia ezi murumu. Ninja dia takuwa nanifikiria hapo ini mwazi kiluki ya nakanyaga. Akuna ni jana kwa nafraigo
bende. Kwa
umechii tunafo na shikuwa.
I think I can relate with that. Cause. Niggas, we visualize tena. Ata angali udi and then we'll be like, ah. walai, it happened even, you know. If you see it like so weird for them,
mm-hmm.
and I think to that, to the point of them Alisha fanya mistakes,
mm-hmm.
and it's more emotional than physical.
Mm-hmm. But so, uneza sema, boy anaingia na more emotions kwa relationship, niko them.
I think so.
Walai.
You can see that.
Oh, okay,
yeah,
okay.
Yeah.
I think so. No, it's like
between us. Okay, so the news you hear here may or may not have happened.
May or may not
have
happened. Where are we, Panda? We will not come say wild.
Imagine now, imagine. Pandisha now. Since you are Pandisha Angori, I don't think so. Maybe, I think one.
Mm-hmm.
But yeah.
Cute.
I don't think another one.
Cute.
Mrs. Nietzsche, tell us a story. Anyway, producer, mother, when you come a lip balm, I'll go on a relationship.
Misconception ya twengi ni oh madem atakatu wapo wasumbuliwa akili which you know a little
but,
bit
but nzee unaweza kuna baadhi kuna nini ni cheki some podcast so walikuwa wameleta hiyo conversation yao madem na maboy right so ikakuwa dem alikuwa anasema mbona mika demu nikikulana na wasi huku nje na judge wa wrong like car wako
nani
wanafana kulana sana nani wafaya na kulana sana mike nye na believe ni hivi ka demu tuswa ni moja kiki neza kuliza wa yako boy shit ni rahisi kukulua or not weka demu how is it for you to get dick.
For me to, like, ask women to men are so easy.
Not men.
Men are easy. Sign me king, ya mali ni teme, na they talk and I'm say, na siya te do that. But, like, guys are like, they're cheap.
Niraisi. So, niraisi, kata
this video.
So, while Panda, how easy is it for you to get pussy out here?
Maybe.
Yeah.
Maybe much.
I'm not for guys.
Okay, for guys, it depends. I think it depends on someone.
I don't think it's easy though.
But for
unless,
guys,
unless,
it's so
unless you're a unless you're a high value man,
history
analyst. Since I'm on history
analyst,
okay. It's so easy for a chick to get dick out here.
Yeah.
It's so hard for a nigga to get pussy out here.
Mm-hmm. Yeah.
Unless you're a high value man, right?
Conditions.
You ni raisi ne wanapanga line, right? Naona. So you ni kumanisha weka dem, we kupata dick around. Una do easy job, man. You're being easy. Unaona? Mika niga, yeah. Mimi nikikula ase 20. Acha niseme mbona mimi nikikula ase 20. Mimi lazima unipe heshima tu. Hizo 20 zimetoka wapi? Unaona? Lazima nikuwe high value man. Unasikia? Dem si lazima upo high value woman ndio upate dick kuku jays.
Because men are
upate tu mguu. But it's not about them really. It's about men. We're talking about getting it, right? Ungekuwa get from women, ungekuwa get it from women.
Is the same way.
Utakuwa ungekuwa ngumu sana ni wewe.
Kama msemo wa shule. Kifungu inafungonga vifuli mingi.
Exactly, Joe. Yo,
unataka adisikia.
Master key. Wacha ni audience. Ndugu producer ametoa point. Jia point yangu na kusema, kifunguo inafungua lock mingi. Naitwa nini?
Master key.
Okay, answer.
Bad lock inafunguliwa na vifunguo mingi. Naitwa nini?
Master key.
Naitwa useless. Bad lock wedo kucheki kimbili. Hadi si nne. Mbili zinafungua.
Unaishuku.
Unaishuku juu unaitupa. Jinarisi sana kufunguliwa bad lock. But key kufungua padlock mingi jo ni noma. Naona heshima lazima idumu kwa wanaume. Real G's.
Fresh very double standard.
Exactly. So hiyo ndio reason za sema weka thing, eh? Itakuwa better by the way from jadishio sana.
Mimi sitakuwa sana limit.
Anaweza show ni disrespect. Tumejo tuna day kwa kwa mwenye na disrespect. Sio tu mwenye apea nani. Ndio na disrespect. Na dwe lazima udie.
True. Mm. Nibetika ni zawa kia story ya lip gloss. Lip gloss njuu tulipata na hivyo kaniambia, I don't hug. Adi nikasema, what? Kwa metoka hivyo, hini bell gani?
Bell ya kwanza.
Yo bell, jo, yo ni bell ya Abu Dhabi. Jo, nimebea hugingi, jo.
That's nice.
No, napinangi maboyo kimishikashika.
So, haku kuhug?
Jo, imagine. Na nile mgoja 2 hours. Sa zingine jo, madame pia nyi mnafamu na
gani. Manzi.
No, it's true.
Kama ni 2 hours jo ni pepek. This day is to be pepek.
I'm confused, yes.
Two hours,
but it's true though. Lakini kuna confused generation. Mimi naweza sema mazero safi advice to everyone. Where did you get? Mtapatana na your partner.
Na madembalia na
sifa yako. Wewe kusmash utasmash na kusmash hiyo utasmash hiyo
kabisa. But I tell you, yeah.
But kama vijana
Yeah, I believe kujijenga ni po,
like kujijenga ni paramount, right?
Yeah.
So my boy uko Jace jo mjijenge.
Ndio kuna mademu kimes na utakuona jaribia.
Pia wewe kaa kitu. Ushasikia wenye mimi nimeongelesha hapa hivi na kitu.
Ukiwa na kitu unaweza kuwa bila kitu kucheza na Roma pia.
Jo, so don't do jijenge ufike hiyo ligi. Ushafika hiyo ligi. Yeah.
Kitu tu tho women wenye wanakuanga stigmatized for sexual exploration. Like ni saa pia utaki demo mwenye ajui kitu yote kwa kitanda. So kwani unafunzana lazima ajulie mahali utamfunza kila kitu.
So producer.
At the end of the day she's gonna come with her own.
Kusha producer. Hapo umeongea lakini mimi naweza kuuliza aje
someone has a bit of
unaweza na historia na kupea experience yake ilikuwaje?
Ah mimi naweza pale nionyeshe what I'm learning.
So sure
so
Okay,
for men, najua women you are subwang.
No, let's just have both.
Yeah.
We have a burning question, right? Does body count matter? Does it matter? Body count.
Say it aka kuja.
Why is matter?
Hakuna kuna mtu anaweza kuja tu akwambie tu kweli akisema ukitaka kunijudge na nijudge.
Walipanda. Sure ya kushoa kuna body count ya 30 kama kamenegoro. Tadu.
Ilikuwa namba hiyo. So tadini nana mimi usema if I should tell me the body count. Mimi fanya 10 instruments.
Let's say for example, like nikitu pia nyinyi si watu ufanye.
Mimi nasema mimi si sitakatongelea story ya body count. Yaani mimi sitaongelea story za shore juu.
Yeah,
mimi kuna ngori zangu mimi kama na bado ngoleso
eh. Kuna like ina kwa watu wa grey.
Kuna mademu pia umefanyia injustice. Kuna mtu kwenye game yake umefanyia injustice huko nje.
Injustice.
Eh, nikoka injustice.
Mika kama
kuna body count na mata kiki from a boy's perspective, yani boy kills a boy kwa body.
Yeah, I think
to some extent.
Like
kuambia
ni kwa body. Kwa point ya, kwa point ya. Kuna
zero. Kama
sema inapo acha tu boy. You say now, but nilikuwa nataka kusema na feel kama kuna place itafika it stops mattering, like kasa hii tuko hii age ya mingling and all that, but kuna point tutafika utakuwa tu una worry about, you have bigger fish to fry, man.
True.
Like I divorced, do you have like kids? Na mtu umeficha huko nyuma ushago or something.
Kwanza story ya kids, mimi na baby iswali ndi kwa wild panda, unaweza anza wano kwa game, wano unamaanisha shore yako na mtu mmoja.
Oh, like
uko 1-0.
Mineza. Unless mtu ni demu.
Unless mtu ni demu. Kwa nini
demu? What is that?
Let me say this.
Oh my god.
Adi mini kisema hivyo. Come. Okay.
Come to demu. Hey, come to demu. Come to demu. Hey, boy. Boys.
Why?
Hey, boy, kuna venye. Sina reason but boys.
But where to own a issue?
No, it's because, and I feel like demu kwa pampa, you know? Their kids and stuff.
Baby girl,
you know.
Ama yo. Kaka
yo.
Kwe kiki uno naje.
Ama yo cultural issue ya. Yeah, sema tu cultural
issues.
Yo cultural issue ya ownership, sijio. Cause you know we're in Kenya, we have tribes and all that.
Yeah, issue culture ni kitu.
Sijio. Yeah, cause you just came to you when you
were sijio. Kune za hanyo registration kaya yo, yani.
Boya, kuna wano. In fact, nisha imit mse. Mse ako hivo. Like, tulikuwa tumianza kuongea, blah, 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 stories na shika and stuff. Very attractive young man.
Mm-hmm. Mm-hmm. The man
Yeah, but then nikaka ku find out akona mtu mmoja, but me nili exit. Just because it's not for me personally.
Why?
As I say, think beyond me, got to like, it's just not for me.
It's baggage already, that's not yours.
It's tough enough, me na wewe, na baggage, kila mtu amleta. Trauma, blah, blah, blah. Alafu ulete saa mtoto wako na baby mama wake.
Yeah, cause they come in a pack.
That's like a whole other landscape.
Yeah, mtoi na baby mama, and sasa that means resources zenye zinafaa kuwa
wide into my relationship.
Yeah.
It's
being split around. And I have nothing against
the kid. Kwenye lewe, kiki anajere kusema, mtoi anakati into girlfriend allowance.
I'm telling you for him. But in that time, you keep looking. Itafika point, utakuona pia bibi yako allowance.
Eh, bibi, si
girlfriend. But yacha complain.
Na ukipata demu nyama and more than you.
Exactly.
Yo swali hiyo.
Kade muna nimiza doku hiliko.
Maybe, ku hit below my financial bracket.
Yeah.
I prefer not to. But it's like, let's say tumeanza and then things get shaky along the way and we are dating na tuko serious. That shouldn't matter. Like, kama tuko tumeland na tumeland, basi itakuwa. But I need you to like, you know, at least sit and relax. Yeah. Do something. Take care of me. Take care of yourself. And then take care of me.
Yeah, as a man, if you can't take care of myself.
Yeah.
Like, I need you to do, because, hey, wachini sani waambie, wasasa.
Mm-hmm. Kwa deep.
kuna someone I know. Mm-hmm. I don't want to say the association, but like,
their
partner,
Tumitu Tumblr. It's a Tumblr. Why are you a Tumblr? Me, I'm going to Mark X. Why?
Lazima buy me chiko yo fan me. So anyway, have a handbag na kamba wako marriage. Then, wakiingia kwa yo marriage, handbag alikuwa ana earn less.
Handbag ni logo boy.
Never post to kidogo. Kidogo tu.
Yeah.
Start. And then handbag.
So handbag, na handbag alikuwa ana earn less. And then, Tumblr alikuwa na earn more. Tumblr ni msewa indoor, like, kufanya job za IT bla bla bla, so wanaweza work from anywhere and then tabla ni msewa like job ya kwenda asubuhi na kurudi, I mean handbag ni msewa.
Yeah,
9 to 5 regular job. And then ikafika a point tabla akaanza kuslack in his duties, so like handbag akaenda ku earn more. Ni imagine hivyo ndio tabla alijitoa kwa mix. So handbag alianza ku support the family, sindio? Like rent nini. Nego ndo tambla relax na hakuwai pay for shit after that. Aka gain weight, aka jiachilia tambla the guy. Aka jiachilia and then sasa amekaa kwa nyumba. So you remember he's a work from home kind of nigga.
Yeah.
So amekaa kwa nyumba amengoja afanywe everything. Food, nini. Ana sikumbuki hizo ni metoka api.
Mi nisa play the boys and
the kids.
Dema na mwaki niko boy.
Hapo ya. Hizo ni episode ngani sasa umesema hivyo.
Sasa nani mwingine, Mi nisa play.
That's it.
Sasa unamlao mwaji na pia una day girlfriend allowance. Ono. Sasa na jenje nasikia poa, unaona? Basi naomba deka iko.
Ah, no. Tuache na hiyo notion.
Men provide.
Ah,
men provide.
So
una kuna maanisha. Tambla alianza kuwa less of a man, jua kuna provide.
It mean aliacha kufanya duty yake as a guy.
As a guy. Kama demo anamo kushinda. You see pesa yako. So yeye kapo.
But unajua tukianza conversation unajua tulisema kitu we are partners in this shit.
Yeah, and we are.
For example, why is it kama uone za handle
mimi nasema
mali yangu better than I can handle, unaona? Sema mimi ndio chef,
yeah,
utaingia kitchen
wewe, yeah,
ndio kitchen kweli na mimi sio kwa nita chef kila siku.
Ah, no, I'm just saying
zile siku umeslack na pick up, but nikole issue ya hii this whole scenario ni kwa pesa hii. Si ati dem ameingia akafix ama boy ameanguka kidogo aka relax. Ni ati ame relax na akakaa.
Tambla acha mimi niseme tu. Katambla ufu na ka MT Joe. Mr. Tambla.
Si alijaja kijani.
Anajaja size lakini content ndani.
Ikifika relationship roles. Like sometimes ka for example mtu anapata more money alafu mimi napata less, tunaweza switch two roles. Kana baki mimi nimekaa home basi mimi nitakaa home, kwa baki mimi ndo nime clean the house cuz mimi ndo niko hapo home. So mimi ndo nafanya vitu zenye zinahitaji kufanywa hapa. Inakaa mimi nakuwa compromise kwa again ilikuwa partnership.
Plus on to add on to that, na feel kama pia kuna ile notion ya there's something someone does better than the other. So for example, maybe me I'm good at like vitu kama the math, the investing, tuende tufanye hivi tuweke pesa hapa. But wewe you're like at the higher earner. So maybe we have to have the opportunity to participate in where our finances go and how they go if I'm truly educated in it. Si ati nakaa tu kuonyesha oh niko na power
to yes. So unaziona
kwa sababu kama tuna de kushika dola.
Alafu kuna baadaye kuna discussion kwa discuss na dem fulani. Aliambia
sorry.
Alikuwa ananiambia dem akienda kuishi kwa sleepover kwa boy. Kuna any okay, which means where alikuwa ameadiwa. Bado nyingine. So, udema na fair provide pia. Hata anachangia kubai
sana. Jo, cheki, mimi kenye naweza sema jo. Na najua madam mko tempted kunita chief. Mko janito already. But jo, umekaa kwa nini lodging nini? Mimi pia mimi hustler jo. Unajua?
Najua amesema unamuongezea. Another. Yeye amezoea kuspend mbao.
Jo, unajua madam mko na hiyo strategy jo. Kidogo ulikuwa ni parent kidogo unaona panty, kidogo una toothbrush. Kidogo ame move in.
Hapana, siku move in ile tu like asam. Anaja kuishi. Usikuishi, kuna ile ku move on, ile kukuja tu weekends anakuja.
Mimi staff na yuko sawa, iko sawa, bora tuishi na yeye, mimi sidhani kuna
nani. Sikia, hii tumekuambia ka boys mnafaa ku learn from animal kingdom. Ni mademo anatuzingi yule. So kau kidua hiyo.
Mademo
anadi dema anaanza ku move in ni dema de settle na yeye.
Na sasa mimi nafanya dunia na mimi sidai settle na yeye.
Si namshukuru kwa nini unaacha?
Ngoja mimi kuna swali.
Sasa. From true experience.
Audience.
Kuna beshi yangu. Kuna beshi yangu aliyoanga tu kimchezo. Ilikuwa hivi. Ilikuwa hivi. Hata nikwambie venye menu kwa stupid. tuseme sisi tuko na batch. Mhm. Alafu sema wewe. Mhm. Umeenda kwa boy. Alafu kapoto boy yako na kija fiti nini. Mhm. Wewe school auto unaenda huko ukakataa kwenda huko kala. Juboy ni a nice person. Na boy akasema acha udemu kushuka. Ata chao. So mi kwa hapo demu aliamka, akutoka aliamka akapikia kila mtu chai. Boy anaanza kufuliwa kwa
demu. Boy anaoji tuma.
Demu anaanza kufuliwa. Unajua kuna vitu mwanaume akifanyiwa yeye ufurahi. Kufikiwa. Unaona? Sasa hiyo ndio boy ali.
Aliolewa. So nataka Mungu akumtumie. Wife anakwanga ametumwa.
Mwanaume apate tu demo afanye hizo stuff. Ah, mwanaume relax.
Set him. By the way, we don't really.
Yani demo.
Men really don't need that much. Unaweza fanya bali na mwanaume apate. Akonaikia, you know what? She's got this sector. I can't really for the sound. And that's it for now. You
know
what
the
season
cut out.
The resentment
it took 10 years in the relationship.
Ata sikuwa
na kumbaya. Alakazi mpendane ya zile. 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 Manzi zizi mshadia less than 30 years. Na marriage ina last longer than that msipokufa haraka.
Sati nini but mimi niko na kuna swali nimeuliza hapa in the audience. Kidogo hadi nipigwe. Maisha yangu iko hatarini. But sasa dema move in, eh? Sawa, dema move in. Na mimi si die. Nafanya mshowaji. Si die move in. Akuna sleepovers jo.
Shugli is take to morning shugli usiku ni kwako.
Haya.
Lakini ukiona mwenye ukiona mseme anaolewa na hiyo design.
Ukichapanti na kutumia. Akwa ni kitu nyie amezoesha msichana. Sasa nini but na feel pia nyinyi mnatetea madem sana. Nyinyi ndio devils advocate
bila. No si devil. Hata
kwa sababu mimi tetea madem. Mimi niko na sister. So pia mina kwa hini.
But that's my sister angu. Sister angu joko na nisikiza. Hope huku wacha kwa hini. Communication. So mina nae unajua. Umeka mspisi angu na uka assume. Kwa hii mspisi angu kitu nabakisha.
Ni wewe.
Amikuja.
Si besti yako, si sister yako, wewe. Sawa? Mm-hmm. So umeka angu. Nukajinsat. Na kidogo lina una kidogo shanza posha vyombo. Hini kwa dhali weni dembo na shaka vyombo kwenye. Hini strategy. Kumbe yeni roza
movie. That's why nasema wanga men love so childish na foolish.
Hey, mimi naweza sema tu mashore kona
mdogo. Naona unaweza sikia aya ni tu acha tuko
sema ile kupata good relationship and blessing. Yaani
kweli by the way kwa wasi wenyewe.
I don't know patana na the right person.
Kupata in nasema wanga in current okay. Hakuna wanga wasi wa okay. Mimi sijui but mimi niliambiwa in Nairobi watu 10% ndio the right people.
So audience mnasikia hiyo kusisi.
Are the right people in a world?
Like watu wamebaki wazuri ni 10%.
Mimi na mimi ni wasomi wa Nairobi ni 10%.
The right person in a world.
I feel like kuna
kuangalia
the negativity will always spread faster than positivity. Life will always spread way faster than the truth. And mbaki in a certain state of mind kuna tutongwa field of conscience. Sio mbaki na certain field of conscience nafikiria anga tu hivi. Mkishinda umefikiria hivyo unafikiria everyone is an opportunity. Opportunist. So mkishinda that lifestyle even though Nairobi would demand muishi but an opportunist lifestyle like mentality. So it's not really the truth. It's a well spread lie yo muamini. Yo, this is what
happens. Hata kama mwe anaye kuishi.
Hata kama na someone
at the end of the day.
No, if I date someone, mimi sija kudate to any wife. Like it's a unafuku ile inatoa ile company. Like it's up na grow. Hata mimi na someone at ile kielele kwa movie na dem mapema. Okay, pangi fiti. hata mimi nasemanga, mimi nasemanga demu wako na miaka 24 na still anaishi kwake. Ah.
Anaishi kwake like home.
Kwake.
Kwake like.
Oh, don't see a woman sip ya ku trust.
Wala eh, your audience.
What?
Demu anaishi demu 24 na kona kwake. Ah. Inaikwanga that demu.
Ole kana lifiwa?
Zii like. Kwa hivyo jifona kuna kwa waki like.
So, as it's...
Anafakua wapi, anafakua.
Anafakua kwa wamaki wadu.
Allah. Yeah, yeah, yeah.
Kani misi independent, kani
diwa. Anaila kwana mwenye wazazi wako kwa wote wako.
Ama ye, ama wazazi wako kwa
chaji. Like, ame...
Ama kwa sema, mea sema anga azaman. Azaman, okay, azaman, you deserve better. Mina samanga. Okay, siko bad, but azaman ukigrow, mvali yako ina inanga hivi.
Sia, yu nukweli, yu nukweli.
As a woman pia mkigrow,
yu sikweli.
Yeah. That's the truth. But I know, but in real life, you know, men like kusema tu kweli.
So mimi kuna swali, kuna kitu nilicheki jo na ni conversation is that you born. Tafuteni good mothers for your children. Unaona? Unaona? Hata unaweza survive.
Kweli
alifa upendo.
Alifa.
Basi ni nafikia tu yako mali.
Kati ya maboy na malee.
Yeye ndio
ana malee. Nani anaweza survive without the other gender? Maboy survive ni men.
Men.
Mademu ndio.
Ati men anaweza survive bila.
Men. Women army, yani mademo nenda army peke yao. Magodoro nanga kwa army na una survive na unarudi akiwa healthy Joe, unaona?
Mimi naweza sema like the world needs men, the world needs women. Sisi wote tuko na value. Mm-hmm. But naweza sema women wana survive better on their own than men. Unajua kwa nini? For the same reason umepeana. Because sisi tuko na community. Men wanaendanga as solo beings and they go withering away. Like, ni kama wana shrink into themselves. But women tuko na girlfriends, tuko na children, tuko na church, tuko na nini.
Have you ever umeangalia tu maboy wakiwa peke yao bila mademu? Umeenda tu mezi kuna tu maboy wana chill so. Asa huko happy
stress as fuck.
Umeenda mademu on girls like.
Mademu ni manyo. Siati mini gay, but she can't for girls' nights. Is it to be on the ogopa.
Unajua nini ni Josh? Okay, ni sawa, pia girls night wanakonga poa, but machiki mashore wanachimika pamoja.
Kama nimesema hivyo.
Nasikia madema demo na kushow miss pena nyima. Demo sikia bwana kushow miss pena nyima boy. Hakuna.
Nikuulize. Ushema girls night.
Of course.
Ni nini ya maana mnaongeanga hapa?
Ndio na kushow it's the community.
Ah, nasema kwa girls, kwa girls, kwa girls night.
Kwa girls night.
Mnaongeanga nini?
Like tunafulfilliana tu. By virtue of being around each other tonight, like, in my case, like, girls' important for me. Like, since I'm not saying that I don't go for those kind of things, it's not you, I don't even need solutions, Naitaji. Your avenue, you're like, this one relates to me, this one
relates
the same thing.
So, yeah, I'm going to come to you. Minister, counter history, I'm going to keep you. I'm going to find you my dame, Osha, and my dame, my vito is a mere boy.
True.
Period.
Unajua pia mademu utakaa kusmash maboys. Yeah.
Of course.
Ndio kitu ambacho wanaongelea. Yeah. Kitu pili wanaongelea about wanaongelea kwa nado.
So wako okay, hebu ni
another thing wanaongelea about their relationship. Yeah. If ni aje kuna kwa ile party nzuri. But they wanaongelea their relationship problems. But they boy wangu.
So ni stories ya na maboy.
Yeah,
so kumaanisha zinge kwa stories zenye
si boys
ndio share na maboy.
Si boys unaweza kuja hapa tuongea boys na madem. 30 seconds zimeisha.
Tuna stories za Messi.
Hey,
girls night kuna snitch hapa hivi.
Alafu another topic ya mwisho. Topic ya mwisho about boys. Unaweza date dem anapenda club.
Club anapenda club. Wow, dem anapenda club. Anapenda nini kusuka?
Ina depend nini?
Kwenda, anapenda kudunda.
Kwenda kudunda.
Ana hustle ama anaenda tu for fun.
Okay, mimi shape kwa accountant shape kama dem. Okay, nimwambianga mbale mimi sipendi kwenda na club. Yeye kanaambia yeye atakuwa na club ili lifestyle yake.
Ana hustle ama?
Ana
hustle aje.
Si akona do ako okay.
Ana hustle kwa club.
Si kwa club like yeye akona do.
Oh.
Na kwa nini?
Ana
do yake. Do yake. Yeye mimi na okay mimi namjua from. Yeye akona do she's hustling like.
Okay.
So unasema on your street. Okay. But unajua kuna sometimes ladies will mess club.
Si sometimes.
Ah,
wewe. Ndio sasa kama unashukuru. Ndio unaongelea. Wewe unajua mtu wako. Kwa unashukuru mtu wako designerizi mmoja aende kwa klabu kwa senyaya na tana tu na yeye. Azinka be with the person that you feel.
Kwa mmoja kwa mmoja. Mimi swali yangu ni moja.
Acha nikwambie mimi kuna solution flag. Niko na solution flag. Unaona seven. Wewe ulienda klabu na demu yako. Na demu yako wewe ule wangi. Like wewe unanga klabu ni group. Alafu imagine group. Huyu demu amelewa alafu huu demo anaomba uboi namba.
So demo wako.
So
guys, let's wrap up.
So you should nini?
Huh?
Kiki anafaka outro.
Yeah, outro and outro alafu I need be rolls of the studio.
Let's. So.
Sorry?
No.
Okay, but
so
let's do this.
Ah, yeah.
Okay, so
Mamaliza
story ya klabu.
Tutaka tu. Hiyo story ni refu
sana. So
come on to just.
mwenye una stream pekee, mbona usiingie kwa conversation?
For relationship, make sure we deserve better.
True.
Especially as a man.
I'm going to go to the next episode. Tafuta nguo ya black.
Black ops.
Black ops, Joe. Yeah. So, tuna sign out mimi kwa your boy, Edu, Edwin Kiruki.
I'm your girl, Kiki.
And I'm Alex.
Yeah.
And this is the Wave Ride Podcast.
The Wave Ride Podcast.
Life's a wave.
Let's ride it together.
Let's ride it together.